Yeah. My boy, Stella.
My boy.
Keep it
on repeat when you
sleep. Baby, kukupenda misi call me. Si funny kama unisomi. Ishara zote uzioni. Anachotaka miya money. Lakini tazama usoni. Tuende deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Chune chune deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody.
And ever since ume request ni kubebe kwenye moyo tu nazidi ongeza trips cause I love you too much. Na siwezi kumaliza kama bado haujafika, so inabidi nkufikisha cause I love you too much. Moyo kivunjika bado upendo tabakia kwenye pisi zake zote cause I love you too much. And forget about hiyo pete, neza kubadili hati niweke jina lako cause I love you too much. And I mean it cause every day nkiwa na we honey, nogope imagine next day bila ya we honey. Na jeans tunashinda kwenye birthday sweet, inakuwa kama birthday to kill a day, yani sababu unajua nachopenda unanitega, na najua unanitega ila napenda hizo games na stick kwa game. I feel no shame dame, majirani zako shanijua where you screaming my name.
Baby, kukupenda misi call me. Sifani kama unisomi. Ishara zote uzioni. Anachotaka miya monies. Lakini tazama usoni. Tuende deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Chune chune deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody.